Ninja once again.
Mr. Gina again.
Yo, yo.
Middle beast.
Kimi waka, kimi waka, kimi waka, yeah. Kimi waka, kimi waka, kimi waka, yeah. Hey, your name make a money go say chungo say the figure. Nearly zali what we can and the man and they come so fast. Pambi de nazi make up. Just in a bio for nika killa like an a kumbal wika. Just in a bio shiller sometime not your cool. Say you find him na yigan yam kega ta po tu. Say you find him wa bishin to fu nika kwa mandi. Yo, yo.
Say you find him wa bishin to fu nika kwa mandi.
Sio kila pishu natumia eti mwiko. Tumbaku kwa kiko. Kituko sio kicheko. Utuzi na performance yan kote niko. Sio kila nifanyacho nisubilie malipo. Check now your girl, check now your tembea matches you wanna put on him na igam na potea. Check now your girl, check now your tembea matches you wanna put on him na igam na potea.
Give me waka, give me waka, give me waka. Give me waka, give me waka, give me waka. Give me waka, give me waka, give me waka. Give me waka, give me waka, give me waka.
Biria, biria, biriako. Wote tushapata bado biriako. Biria, biria, biriako. Unasubiri nini bado biriako? Bado wewe sisi sote tushafika. Kuna manzi, kuna bebelo ni vita. Kumewaka biko sana anatisha. Yani kuna shisha. Nami, yeah, yeah, yeah. Unalia ile taka Ivanti. Sura kama yani kiminaji. Uko nyuma kama anomali.
Yani debe debe, debe nembe.
Wey. Katerina Karasara. Umenifanya jana sijara. Kumewaka so masara.
You go sande na mi, sande na mi.
Yeah, yeah, yeah. Katerina Karasara. Umenifanya jana sijara. Kumewaka yani so masara. Yani so masara.
Kime waka, kime waka, kime waka. Kime waka, kime waka, kime waka. Kime waka. Kime waka, kime waka, kime waka, kime waka.
I'll enchant the camera dancer, you already man, the gentleman. This is a BK Sandam, the presenter from BK. Mido, Wagwan.